Le nei tausanga fau o tātou wau lia mai, ua amata i le aso mua mua le nei le aso, o na wha mamaluina nisi o suinga i benefiti a tangata mātutua le pensiona. E le ngata i lea o le a wha wau o na mōli mauina le si i tanga o nisi o vaenga o le tau o le soi fuanga, atoa ai ma au aunanga i le atunuu i le nei tausanga lua fese fulu malafitu. O suinga i le fufuaina o le pensiona e whaatatau i aseta po o le assets test. O le a iaise suinga i le benefiti a le tangata i le aiso na toa lua, a e ova i le lua se lau lima se fuluafe ta la, ia le fuafuanga o ana aseta e le ao fiai, so na fa le whaatau. O le a fiai fo i ulunga lii, e ova i le tolu se lau fitu se fulmare lima afe, ia le fuafuanga o ala aseta. Sa ta la faas fulusene le lua vai aso, na tipi mai i le ta iafe ta la o aseta, ai wasi i TNA i le tolu tāla i le ta ilua vai aso mō le ta iafe tāla o aseta. O le toa tele lava, o le a le te le se suinga, mai le tūlanga o lo o iei nei. E pio na wha alia le tamaitai o J. Alice Hoffler o lo o mawaina se vaenga o le penisiona. O suinga nei, e a mi o tonu watu, pe a sila sila inisi o tangata mātutua o lo o tele ma anoa noa i aseta ma mea tō tino. Ia e toe a apa mai foi i se fesoa soa ni ale malo.
If you have that amount of assets, and especially that you're only on a part pension, you should be able to help yourself to some extent.
J. Ellis Hoffler. Peita ina sa anua le whaatonu o le Industry Super Australia, David Whiteley. O suinga nei, o le a afiai tangata sa ngā lulue wha a maoni e se fele se leni, mō le teimi e tu uai ngā ruenga pe wali tae ai. Na ia tā ua foi, e iai lava le aua le whaaui ei aseta, ina ia aua ne i maua, ia mā tiri maua mai ei pea le pensiona.
Well, I think what we'll find is that people seek financial advice, and often that financial advice might be to use some of their capital to, for example, renovate their home so that they can get access or greater access to the pension. The concern we've got is that what these changes will do is require people to work longer, retire with less, or find ways in which they can game the system.
David Whiteley, le whaatonu o le Industry Super Australia. O se isi suinga o le o unanga lea a le malo i tonga fitinga whaforma i nifo. Sa ta iafe ta la na maua mō fesoa swani whaforma i nifo a le tamaititi. A wopa u mai nei mai le afe tāla i le fitu se lau tāla i le tausanga. O se tūlanga na sāu noa i le sui peresitene o le whaala putuputonga le Australian Dental Association, Carmelo Bonanno. E le leilava mō ai ngai ngafatia, pe lavatia le tau o tonga fitinga whafo mai, a wānifo le whanau se itulou. Pei tai o ai ngai le ngafatia le tatonungi o le dentist po le whoma i nifo. O le apa uule nei, o le awhaisina, awhaina ai, o le ola mālolo ina, o nei tangata e amata mai le teimi, ua, o le olo o la aiti ma le maua ia le fesoswani whaforma i nifo, ai o isi wha amai ma isi ngase ngase, e a fua mai ai, o le a avea ma whawhita auli, i le au au nanga whare soifua mālolo ina, i tausanga o rumanai.
There'll be 20% of kids who will potentially miss out on having their full amount of treatment provided. And we know that, especially later in life, chronic dental disease can lead to, can contribute to some other medical issues.
Le sui peresitene o le Australian Dental Association, Carmelo Bonanno. E ono si itia foi i le tausanga nei, ia le tau o le penisini utu ta vale. Na sa anua Peter Curry o le NRMA, o le vai vai o le tāla ai au se talie nei, ma le alu ilunga o le tau o le swa u, e ono a afia ai le tau o le penisini, inisi vaenga o le tausanga.
In the short term at least, with the dollar falling and with oil prices increasing, it will be harder for Australians to find a bargain at the Bowser. But this is a very volatile industry, and it is very difficult to forecast what's going to happen at any particular time.
Peter Curry o le NRMA. O suinga i lafonga e ono alua i ilunga le tau o le malosi i le tise, nisi o oloa ma au aunanga i le tausanga le nei, lua fesefu lumalfitu.